Yeah. 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 Be your sizzle. Yeah. Ni Dio Sizzle, si unipe kalamu na karatasi. Hii time ndio niko, ni wape mizani juni kandarasi. Design ya jiko, na wapa majoto marapa warazi. Ni kama ping pong, na changanya sana hata na mavazi. Na kuja ni kama napenda kufanya zile vitu hawatakangi. Napenda Lingala, sipendi umalaya na vitu koza usherati. Na dai vibaya design, tumbaya vile nitapata hii ganji. Masaa ni mbaya na ribe mejipa ndio venye nitapata hii mali. Na switch gears, uliza ni nani alikuja kubadili kazi. Na sweet tears, mindo the dawn, na uliza ni nani anaswali. For many years, nimekuwa na maarifu na daika sani. So nipe cheers, niko na half a glass. Na kwa kichwa niko na mamistari. Niko juu sana mamwere itabidi watafute kama ngazi. Na siko lose kama wenye wanapinya vazi ndio wapate kanji. Na super news, drama, opera na zile za kutafutanga kazi. Nilipe dues ama nikoneshe vile miupanyanga tu walapi. Yeah.
Can visit your soul, imbe kubambe within than your soul. And my money so long, swagger so dripping on top of the world. Can you music your soul, imbe kubambe feeling your soul. And my money so long, so that's so dripping with top on the world. We on the top of the world.
Top of the world, yeah.
Yeah, we on top of the world.
Yeah, we on top of the world.
Yeah, we on top of the world.
Top of the world, yeah.
Yeah, we on top of the world.
Yeah.
Can't you feel the vibe when I'm near you? Can't you feel the vibe when I'm with you? Shaki said the life you believe in. Everything energy elevated. Can you feel the vibe when I'm near you? Can you feel the vibe when I'm with you? Shaki said the life you believe in. Everything energy elevated. No reaching for a dime when you got that pressure. Some do succumb to such kind of pressure. Yeah. To me, delivery, pleasure, leisure. Doing the things I love, that's awesome pleasure, For good living here is a clue, just be loving you, yeah. For good living here is a clue, what depend on my name. Can music your soul, imbe kubambe, we feel down your soul. And my money so long, swagger so dripping on top of the world. Can music your soul, imbe kubambe, we feel in your soul. And my money so long, swagger so dripping, we top on the world. We on the top of the world.
Yeah,
we on top of the world.
We on top of the world.
Yeah, we on top of the world.
Yeah,
we on top of the world.
Najua naenda juu kama rocket. Siku mingi natafuto kama project. Hajalishi niko on kama prom date. Nikisaka vile nitawavuta ki magnet. Hii ni news, hii ngoma sini anthem. Niko na views toka enzi zake back then. Niki review nitabadilisha contract. Niki chiki vile nitabadilisha content.
Mina like them napeleka pendo. Kanimbaya basi wachuki ya tendo. Tendo chuki ya upoteze ya kesho. Mabazenga wana kamitha ya kesho. Mina like them napeleka bendo. Kanimbaya basi wachuki ya tendo. Tendo chuki ya upoteze. This is a kesho. Mabazinga wanna come with
ya kesho.
Can music your soul, imbe kubambe, we feel down your soul. And my money so long, swagger so dripping on top of the world. Can music your soul, imbe kubambe, we feel in your soul. And my money so long, swagger so dripping, we top on the world. We on the top of the world.
Top of the world, yeah.
Yeah, we on top of the world.
Yeah, we on top of the world.
Yeah, we on top of the world.
Top of the world, yeah.
Yeah, we on top of the world.